Ingoma ka supplier, mi number supplier.com.
You know the sound.
Sounds by
Aba.
Baby, oh baby, umeniweka mkononi saa. Oh baby, your love got something bad. Ajanipa juju, divyo tulivyo, ajatumia madaa. Oh my lover, imenoga, your body imenoga, na your face imenoga, na hizo lips utamkunoga. Ni kama muda hawendi, imenogewa na mapenzi, alika na mashoga zako, twenze tuzenji. Ni kama muda hawendi, imenogewa na mapenzi, alika na mashoga zako, twenze tuzenji.
Chandotoni na muota. Oh baby, ayendo ndegia na emili kikiota. Nashinda gana ye, nikitoka tukidogo na misi. Oh baby, nikirudi napokele wana kisima. Msi mtumie meseji, ananipaga na soma. Oh ya masela wangu, na waona, na waona. Tumia meseji, nampaga anasoma. Oh ya vimada wangu, anawaona, anawaona. Aje nipa juju, ndivyo tulivyo, aja tumia mada. Oh my lover, umenoga, iyo badi imenoga, na iyo shepu imenoga, hizo lipsi utamkunoga. Ni kama muda wengi, oh nimenogewa, waite na mashoga zako, twenze tuzenji. Ni kama muda wengi, oh nimenogewa, basi waite na mashoga zako, twenze tuzenji.